Yo, what the bean?
Shukurani nampea Mungu Baba. Shukurani, asante. Shukurani nampea Mungu Baba. Shukurani, asante.
We ni sabuni yangu, kiboko yao. We dungugu, mweza wa yote, rafiki yangu. Namba moja, nitakuwa na kusafi, nitakuja kusafa. We di omega, tena na alfa. Oh, ntakupea sifa. Juni zako, ni juzi. Siku kuwa na kazi, sijawai kopa. Nikakosa kopeshwa, madeni nimelipa. Kazi nimepata sasa. Kazi nimepata sasa. Madeni nimelipa.
Shukurani, nampea Mungu Baba. Shukurani, asante. Shukurani, nampea Mungu Baba. Shukurani, asante.
Mungu menijali kutoka kitambo. You're the best. Nikiwa na we, I'm okay. Okay, baka unibless the first, okay. Neno lako, nitaliangaza. Jina lako, nitalitangaza. Ntakusifu, we ni Mungu wangu. Acha ni kudisappoint. Sijawai succeed in anything. Lakini with you, nime succeed. Juzi juzi, nime buy gari. Mungu Baba, umenitoa mbali. Wewe ni wewe tu, wewe ni wewe tu.
Shukurani, nampea Mungu Baba. Shukurani, asante. Shukurani, nampea Mungu Baba. Shukurani, asante.
Juzi juzi, nime buy gari. Nime buy gari. Gari, Mungu Baba, umenitoa mbali. Mbali, umenitoa mbali. Juzi juzi, nime buy gari. Nime buy gari. Gari, Mungu Baba, umenitoa mbali. Mbali, umenitoa mbali. Nime buy gari. Gari.